Hezekiya 13 verse 1. Izwi kaJehova lafika kimi lathi. Verse 2. Ndodana yomuntu profeta ngabaprofeti bakwaIsrayeli abaprofetayo. Uthi kwabaprofeta okwenhliziyo yabo, zwanini izwi likaJehova. Verse 3. Isho kanje inkosi uJehova ithi, wo kubaprofeti abayeziwula abalandela umoya wabo nabangakubonanga. Verse 4. Wo kuIsrayeli abaprofeti bakho banjengezimpungushe ezindaweni ezichithekileyo. Verse 5. Anenyukelanga ezikhaleni, anibiyelanga nokubuyela indlu yakwaIsrayeli ukuba ime ekulweni ngosuku lukaJehova. Verse 6. Babonile okuyize nokubhula kwamanga abathi, kusho uJehova, kepha uJehova kabathumanga, kodwa bethemba ukuthi ubeya kuqinisa izwi labo. Verse 7. Anibonanga umbono oyize, anikhulumanga ukubhula kwamanga, lapho nithi, kusho uJehova, mina ngingakhulumanga na. Verse 8. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, ngokuba nikhulumile uyize, nibonile amanga. Ngalokho bhekani, ngimelene nani, isho inkosi uJehova. Verse 9. Isandla sami siyakumelana nabaprofeti ababona okuyize, nababhula amanga, abayikuba semkhandlwini wabantu bami, bangalotshwa encwadini yendlu yakwa-Israyeli, bangangeni ezweni lakwa-Israyeli, nazi ukuthi ngiyinkosi uJehova. Verse 10. Ngokuba yebo, ngokuba bedukisile abantu bami ngokuthi ngukuthula, kungekho ukuthula, nangokuba lapho kwakhiwa ugange bheka balunameka ngodaka olungavuthiwe. Verse 11. Yisho kwabanamekayo ukuthi luyakuwa, kuyakuwa imvula ekhukhulayo, nina matshe esichotho niyakuwa, nomoya osivunguvungu uyakuludabula. Verse 12. Bheka lapho ugange seluwile, akuyokushiwo kini ukuthi luphi udaka enanameka ngalo na. Verse 13. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, ngiyakuludabula ngomoya wesivunguvungu ngokufutheka kwami, kube imvula ekhukhulayo ngentukuthelo yami, namatshe esichotho ngokufutheka kuba aluqede. Verse 14. Ngiyakulubhidliza ugange enalunameka ngodaka olungavuthiwe, ngiludilizele phansi, kunamathele emhlabathini kwambulo isisekelo salo, yebo, kuyakuwa, nina niphele phakathi kwalo, nazi ukuthi nginguJehova. Verse 15. Ngiyakufeza ufutheka kwami ogangena kubo abalinameka ngodaka olungavuthiwe, ngithi kini, alusekho ugange, abasekho abalinamekayo. Verse 16. Abaprofeti bakwaIsrayeli abaprofeta ngeJerusalema ababona imibono yokuthula ngalo ukuthula kungekho, isho inkosi uJehova. Verse 17. Wena ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho kuwa amadodakazi abantu bakho aprofetha kwenhliziyo yawo, uprofethe ngawo. Verse 18. Uthi, isho kanje inkosi uJehova ithi, wo kwabesifazane abathungela zonke izindululwane izicamelo, benze imigubuzelo yamakhanda ezimo zonke ukuba bazingele imphefumulo, niyakuzingela yini imphefumulo yabantu bami, nisindise imphefumulo yenu. Verse 19. Nina eningingcolisa phakathi wabantu bami ngezinkweshe zebhali nangezingcezu zezinkwa ngokubulala imphefumulo ebingayikufa nokusindisa imphefumulo ebingayikuphila ngokuqamba kwenu amanga kubantu bami abalalela amanga na. Verse 20. Qha, ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, bheka ngimelene nezicamelo zenu enizi ngela ngazo lapho imphefumulo njengezinyoni. Ngiyakuzihlwitha ezingalweni zenu, ngivumele imphefumulo ukuba ihambe, le mphefumulo enizingelayo njengezinyoni. Verse 21.
Ngiyakuklebhula nemigubuzelo yenu, ngibophula abantu bami esandleni senu, bangabe sababikho esandleni senu ukuba bazingelwe, nazi ukuthi nginguJehova.
Verse 22. Ngokuba nidabukisile inhliziyo yolungileyo ngamanga, engamdabukisanga mina, naqinisa izandla zababa ukuba bangabuyi endleleni yabo embi, basindiswe. Verse 23. Ngalokho, ansakubona okuyize, ningabe nisabhula ukubhula. Ngiyakubophula abantu bami esandleni senu, nazi ukuthi nginguJehova.